Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hakuja wadhifa, una deserve bila cash ama kashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth. Risking jail time, police bullet fall. Unaza argue, crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kukua fata. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoa the same feeling. Matatu zikipitia pothole mtaane. Juliane, yeah, yeah.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast a croissant. Hataki upunguze bei ya bidhaa. Tunataka opportunities, ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi, ndio kuona mengi. Nimeshinda nikitembea maofisi, na sijai ona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Woods. Mambo si barabara, chingu. Naomba jani masis, chakule fike tumboni, ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas. Na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
She was a state house, na Latins a ghetto. Upatana Nairobi River, no more nita live by hand to mouth. Ushesikia maskini na ugua gout. Nikiwa na nguvu ya kumwa reli, definitely kuinua kura sinzito. Ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi wa kweli. Moha, jona la namu, jichopevu, wakianika mkono refu. Ina big pocket majonge, na famaskaza goalkeeper wa hoki. Wezi ni kerubo, Kenya ni kama boxing. Hakuna sabu, work with what we have.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu sikufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.